Ngize umbulale ngempela Ibini yeko yini nyingi Basingaxoxa ngayo Ngize umbulale ngempela Ibini yeko yini nyingi Basingaxoxa ngayo Ngize umbulale ngempela Ibini yeko yini nyingi
I'm so sincere.